DutchMsafi.com. DJ Kisi Kamaro. Ujo mpye Chioni mekuyu Usufu sufi mtufu tujo picha Nikuyu simsi Ukatisa msari wa sini
Aprika prika za mtu weusi Aji kumbatila pana ungia
Yuko bize kasema yuko bize leo Yuko bize kasema yuko bize leo Yuko bize kasema yuko bize leo Yuko bize kasema yuko bize Shabaka subuhi Inapija pombe Kirabu sikijui Sikijui Yupo bize na marichui Hata nikilia na umiaga nijui Anijui Anijui
Yuko bize Yuko bize Na mchukia natumika yuko bize Tagetua wezi pika yuko bize Na mweza ni wazi yuko bize Siwa kutoka tu spendi yuko bize Niki follow anipati yuko bize
Panda ndege
shida tu
na ukitaka kupanda boti
safi tu
na ukitaka kupanda meli
shida tu
na ukitaka kupanda uba
safi tu
na ukitaka kupanda ndege
shida tu
na ukitaka kupanda boti
safi tu
na ukitaka kupanda meli
shida tu
sikia 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 Africa 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 zam tu mweusi aje kupatia pana ungia From a fish classic, tutu mafi, chafi chafi
Kaimo, jomba shumi kagiri, raka chaba baba sayega Lazam shangura mikanda,
bianane
Matoto visa gen,
langote
Kusuna wana kutaki zizu, suri blo Kubayisona watoto moro, chaturi mido Kukuri ajamba,
kevya tunda, tuifaka
Mangura mbiye mblesi teli,
siwaro waro
Kuri soso,
chakuri mashoka
Kupali sana watoto anza
Watoto mtoni mtongani
ha.
Watoto kwa sisi
achuru wewe
Watoto saranga matembo nye yara mipango
Yafari wazoni sayro
ya jombo kidasi
Ha ha ha
Anike taigia
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.